Esto qué es, baby.
Nasikia mastori ya kaka mkuu kwa mbali pewa kila style bada kupata million views. Mala mevuja mafali mwona nasambaza news. Hata ukiniacha nyuma mimdogo wako sito lose. Maniga niko boga gate dollars on my pocket. Tamisi kusmoke watakisema wankamate. Musa babas mwaga mpunga jibaba na mwaga mate. Niliamua kuvunga ngala uchakwimba wapate on. Toka Dodoma nafanya awesome. Money Central Zona see your roast time. Toka istizo kwa King of Flows. Atundi kundele tupate shows. Be leader.
Na masneche majipu mabinti tunaishi nao. Wanasiasa mateja polisi tunaishi nao. Na wachawi wanamini kwa Mungu tumaini lao. Kutupia na majinu swaili ni kalagabao. Masneche majipu mabinti tunaishi nao. Wanasiasa mateja polisi tunaishi nao. Na wachawi wanamini kwa Mungu tumaini lao.
Hey.
Kutupia na majinu swaili ni kalagabao.
Hey. We, ndo mnafiki wangu wakati mi swadui yako. Natamani langa kileo angekwepo. Mchizi wangu alinifundisha kunata na instrumental. Rafiki yangu wa kweli maishani ni influential. Aliniambia nisivute madawa nicheze echo. Tafute degree nisaidie madogo na mama. Alisema maskani msitu, masela wanyama. Hakuna usalama ni njama na uwasama. Ulimwengu ndo mama ndo mana mwana alungama. Recover about change serikali haina msada. Mateja wana agosto mameneja na mikoko. Wasani kila siku wanalalamika soko. Skeshe keshe kama popo. Chizo wa maskan unaikula kiti moto mpaka mwezo wa Ramadhan.
Esto qué es, baby.